mzee.
Nipeni shande, nichape Monday to Sunday. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo tena kwa maringo. Na kutaka siku zombo, ukicheza lingo tena kwa maringo. Sengunga maingunga, ngunga maingunga. Sengunga maingunga, ngunga maingunga.
Na hata nikilala naota ukichezanga madoba, huku ukitingisha madhudha. Bila wewe nitanyuria, wewe ni malalabai. Nasinzia kwa riba zako, my painting. Nakudigi unanidigi love, bila wewe sipati sigino. Wewe ni my painting, bila wewe mimi ni nothing. Nyumbani kwangu nimejaza you are painting. Sipo kona I'm fainting.
Ni visanga tuza over 18, sio under 18.
Nipenishande,
nichape Monday to Sunday. Nakutaka siku zombo, ukicheza lingo tena kwa maringo. Nakutaka siku zombo, ukicheza lingo tena kwa maringo. Pengine me I don't know, niwe na nono, niwe na nono, no. Pengine me I don't know, niwe na nono, niwe na nono, no.
Tuku, tuku, wewe ndo chaji. Usinune itimori nadi,
itimori.
Niita top shutter. Wengine wakika mwambia tu shut up. Yani kila napo kuona usiku jirani halali.
Ni visanga tuza over 18, sio under 18. Nipenishande,
nipenishande, nichape Monday to Sunday. Nakutaka siku zombo, ukicheza lingo tena kwa maringo. Nakutaka siku zombo, ukicheza lingo tena kwa maringo. Pengine me I don't know, niwe na nono, niwe na nono, no. Pengine me I don't know, niwe na nono,
niwe na nono, no.
Chape Monday to Sunday. Nakutaka siku zombo, ukicheza lingo.